Kitu cha Arusha kinaliwa na watu wenye hela. Wanakula watu wenye hela. Kwa sababu kile akisokoti na gazeti. Kinasokotwa na rizila ya kununua dukani. Kena maduka makubwa.
Hallelujah.
If you scared mother. Let's go to church. Let's go to church. If you're scared, mother, go to church. Come on, any criminal, go to church. Come on, any mraka, amaho, go to church. Let's go to church. Let's go to church. Najifuta church, pastor menyonga chachuga. Akinyongwi kwa gazeti, kinanyongwa kwa rizla. Za maduka makubwa makubwa. Kitu cha Arusha kinavutwa na watu wenye feza zao. Jumapili utakuta church. Sister kaibuka na mnyumba. Watu wanawai chacho na funga manyumba. Ganga na wai chacha na tupwa mandumba. Nima mvinyo mamoshi paka Yesu rudi. Tunatubu zambi, zambi ni zambi. Zambi za mraka, za mwizi, za jambazi. Zambi za tapeli, zambi ni zambi. Nikiangalia juu simoni Yesu. Nikiangalia chini naona mateso. Bangi ni bangi, mvuta bangi mnyoko nyagi. Zambi ni zambi.
Hallelujah.
If you're scared, mother, go to church. Come on, any criminal, go to church. Come on, any mraka, amaho, go to church. Let's go to church. Let's go to church. If you're scared, mother, go to church. Come on, any criminal, go to church. Come on, any mraka, amaho, go to church. Let's go to church. Let's go to church.
Let's go to church, my nigga, hamna worry. Kwa mungu hamna gashida, hamna ngori. Si ata rudi tu Yesu, haoni story. Na kaki rudi kuna watu hawapori.
Hallelujah.
Wachawi,
haponi.
Makahaba,
haponi.
Walevi,
haponi.
Wazinzi,
haponi.
Osesha ngae kuniona niko chachi. Najisafisha zambi zangu ni wasafi. Kabla sitachukuliwa kwenda mbele aki. Najisafisha kama people ini toke. Najisafisha mambo yangu yanyo oke. Najisafisha kama people ini toke. Najisafisha mambo yangu yanyo oke. Mashoka,
hapon.
Madang,
hapon.
If you scared, mother, go to church. Come on, any criminal, go to church. Come on, any mraka, amaho, go to church. Let's go to church. Let's go to church. If you're scared, mother, go to church. Come on, any criminal, go to church. Come on, any mraka, amaho, go to church. Let's go to church. Let's go to church.
Freedom takatifu KK Bullet. Amen.